one. When the day can the baddest producer love. It's a run out sounds production.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Yeah, 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 yeah. Africa real baddest, baddest, baddest. Deborah, umfuachi onsepe na umfuachi ete. Dalalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo we na tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailota kwa kabe. Fima pressure fionse ifyo ufilabe. Wifibika mumu tuwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwa tita kwa bapuresha. Kwa tita kwa bapuresha. Kwa tita kwa bapuresha.
Kwena tulakapita tulakwata mapuresha tuipunka lelo nichi mailo pakesa chimbi wila akonga moi wachitako fimbi sansa muka lowa pena shana ibila lowa akatena fima presha vika muka rumu koma unona chilila ulikuisa tona ama chushinga ya kupisha mumadanka fula wanga danko kujomba wataka nanguli mwipi waima wadanka vilimbanga fialila waima wadansa umfuachi onse pena umfuachi ete. Dalalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo we na tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionse ifyo ufilabe. Wifibika mumu tuwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwa tita kwa bapuresha. Kwa tita kwa bapuresha. Kwa tita kwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Na ma COVID adale pwa. No peace wa wafi no mwenso wa mfwa. Ela ifo fiku sendelo mutende. Tinguka fila sano kuya mfwa fekenge. Tashingi la batu geba dionse. Tashimone kenchito bad fire konse. Da ukwa nisha pala ifi alidula. No kutonto kanya wushe nengakula. Nanguchi befi mune wizinki mana. Sansa muka ukatoloka kamana. Fila befi okote fia mapuresha. Umfwefe kwati takwa bapuresha. Umfuachi onse pena umfuachi ete. Dalalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo we na tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionse ifyo ufilabe. Wifibika mumu tuwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwa tita kwa bapuresha. Kwa tita kwa bapuresha. Kwa tita kwa bapuresha. Lelo kwa tita kwa bapuresha.
African real baddest girl.
Deborah Boss AK. Ela ela ela.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.